我 Mac Expensive Rapper Sylvana I love you baby girl
Hello, hello ma Wazima uko nyumbani Mina homa Hali yangu mitafarani Natamani kurudi nyumbani Tuishi kama zamani Mara mina utesa moyo Kila siku kujiliza ndani Na pressure mie Mwana umegani kisirani Mara mina utesa moyo Kila siku kujiliza ndani Na pressure mie Mwana umegani kisirani
Sasa nimechoka Naondoka Sasa nimechoka Naondoka
Mac Yes Sijui hata kwa nini baby uniamini Napokuwa mbali na we unajua minachiti Ye wangu mimi basi baby jamini Napokuwa mitikasi hata simizishi Siwezi sema tena bass Kakata tamaa tatuliza yangu nafsi Liniponza tamaa Chawa Pro Max Danga la kitam taka nyingi kwa pupa Moyo umewacha bala Mibado kijana sana Ujana mama Ntapambana sana baby sije nikata Makundi buwana Stareza ujana Visha wishi vya dunia Nisha vikata, I'm sorry
Sasa nimechoka Naondoka Sasa nimechoka Naondoka
Nimechoka kulia Vurugu mechindani ya pakaliki Unagubu baba we Bora tu kutulia Ya sasa sio zamani ya tamaniki Inafasi ni igawe
Sasa nimechoka
Naondoka
Sasa nimechoka
Naondoka